bras. Tu reviendras. S'en ira un grand feu de joie. Soleil, soleil, oh, oh, soleil, lay, soleil, lay, soleil, lay. Soleil, 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 oh, oh, soleil, lay, soleil, lay, soleil, soleil, oh, oh, soleil, lay, soleil, lay. Soleil, soleil.